Siyaxabana siyahlukana siphinde sicholelane yazi lento ngathi umdlalo kanti cha uthanda bebe sihleka bethi ayikho lento esizamayo kodwa bheka sebechela kithi ama advice othanda nabangani baya complain abathi ungise intando banomona ngoba ngasaspend isikhathi nabo banaka indaba zethu esahlulwe zabo maduze kuzogidiza uzobe uMrs Mbambo for when angengaye kutshwala ifolishi ngizimisele ungangenza ngihlekwe yilokishi but into yethu ayikho straight so missy atshela mina ngeke ungilahle please promise me anginamahloni noma ikuphi amanzi e-orange batshelile ekhaya ukuthi mina ngizokhipha entshisi baby tshela mina uredi kube umesisi ngifuna baze bonke phuza mina kule nkomishi. Bebekhleka bethu jola lo sikhotheni obuboneni umculi lo uyachitha kabambeki blaza kabukeki ugangster lo istyle akanathesi kodwa ngithola ama WhatsApp abo bengisethi useceleni ngiyazi uyangithemba ngiyazi futhi ngami uyasiqhenya ngongekho phambi kwami ngiyazi ngawe ilove iyazwela bathi imali noma ibhokisi ngawe ngiyasifela ulethe imfudo imali oqondile ilove uyayibleza uthando lwekhulu for baby soze laphela ishaya ngaphakathi inhliziyo mamatheka umlilo omkhulu lona ngithatha ukubheka kungakuphelanga ngiyazi uthanda mina baby wena notha amaphepha ngithanda masijabula ngikuteketi sihleka ngikuphazamise emabhodweni ekhishini upheka uthando lweqiniso lola lisoze laphela bachatha umlilo wamaphepha bathi lento izophela baby.